Bombo. I'm pure as.
Nigga enjoy. Nigga enjoy. Oh, 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 oh. Nigga enjoy. Nigga enjoy.
Bora niwe single. Nisa uyote yale ya before. Yalo ni chapa fimbo. Nikakonda kama nina kwa shako.
Oh, kubanana. Kukabuliana simu kutwa tukulumbana. Kungangani ya mwisho nitwe kinganga. Saibi na load night ya kuna nae ni bana. Staki tena kudeti. Mana mapenza squeezy haeleweki. Na nikipata visenti, bora niwekeze niviweke ata benki.
Bora nika enjoy.
Saibi niko single jama.
Nika enjoy.
Oh, 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 oh.
Nika enjoy.
Bora
nika enjoy.
Saibi niko single jama. Saibi niko single tena. Na kama hauna pesa, ni sawa na kitanda bila godoro. Yatakutesa kuja kushituka kisa totoro we. Hauna kazi kutona waza mapenzi. Tabia kishenzi unakuwa mduwanzi. We unajiona umefika mwenzako kawajaza chance. Eti kutwa misifa yani mambo wazi wazi. Mwenzako ajadilika anagawa kamandazi. Staki tena kudeti. Mana mapenza squeezy haeleweki. Na nikipata visenti, bora niwekeze niviweke ata benki.
Bora nika enjoy.
Saibi niko single jama.
Nika enjoy.
Oh, 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 oh.
Nika enjoy.
Bora
nika enjoy.
Saibi niko single jama. Saibi niko single tena.
Aya staki, staki. Mapenzi na wewe ndo tena mistaki. Bora niwe single mahaba mistaki. Aya staki, staki. Mahaba na wewe tena mimi staki. Aya staki, staki, staki. Mahaba na wewe tena mimi staki.